kara in sawani tsawo yaye yana mello ikan weda huni leza aha ezigongo tuna huni to shahu yaye changanya changanya zidi kunogesha ai vita bila zama leo tunakesha.
Ni mashuka na mito, mwanamu, mamito, mamito, Puerto Rico, poquito, poquito.